hay'adda Maraykanka ugu qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID ayaa oo kaashanaysa wasaaradda ganacsiga ee Somaliland iyo rugta ganacsiga ayaa maanta Somaliland ku soo bandhigay daraasadii hirgelinaysa maalgashiga dibadda iyo fursadaha ka bannaan Somaliland, gaar ahaan dhinaca maalgashiga. Daahfurkan ayaa qayb ka mashruuc ay hay'addu ugu talagashay kobcinta dhaqaalaha oo ay ku kacayso ilaa $13 milyan. Wariyaheena magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farshar ayaa xafladdaasi goobjoog ahaa islamarkaasina la kulmay qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay. Warbixintana inooga diyaariyey.
kulan ay si wada jira u soo qabanqaabiyeen hay-adda dowladda Maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID, wasaaradda ganacsiga ee Somaliland, iyo weliba rugta ganacsiga ayaa lagu daahfuray fursadaha maalgashi ee Somaliland ka bannaan, iyo weliba dib u eegis lagu sameeyey shuruucda la xidhiidha dhinaca maalgashiga. Zaki Ibraahin, oo ah ku-xigeenka mashruuca iskaashiga kobcinta dhaqaalaha ee hay-adda USAID, ayaa v o a u sheegay:
We launched today the Somaliland Business Confidence Survey. This is a Somaliland-wide survey that we did with businesses, big and small, throughout the entire Somaliland, so all six regions, as well as diaspora.
Maanta waxaanu shaacinay daraasad ku aadan kalsoonisiinta ganacsiga Somaliland, taasi oo aanu ka samaynay guud ahaan lixda gobol ee Somaliland. Xog ururintaas oo aanu ka samaynay min ganacsiga yaryar ilaa kuwa waaweyn, ayuu yidhi. kasukuu xog ururintan waxaa goobtan laga sheegay in la diyaarinayo tuse ama buug iyo weliba bog dhinaca internetka ah oo ka caawiya maalgashadayaasha inay xog badan ka helaan fursadaha ganacsi ee Somaliland ka bannaan. Hay-adda USAID ayaa mashaariicda kobcinta dhaqaalaha ugu tala gashay ilaa $13 milyan.
This is a 2.5-year $13 million project. So we have a component, a business enabling environment component, where we're working with the chamber and the ministry on this investment guide.
Tani waxay qayb ka tahay mashruuc soconaya 2 sano iyo badh oo ku kacaya ilaa $13 milyan, kaas oo annaga rugta ganacsiga ee Somaliland iyo weliba wasaaradda ganacsigu kaga wada shaqaynayno hannaan lagu kobcinayo ganacsiga, ayuu yidhi. Madashan waxaa fadhiya ganacsato, saraakiil ka socota hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada, ururada bulshada rayidka ah, iyo weliba marti sharaf aad u badan oo xataa siyaasiyiin caani ka dhex muuqato, aqoonyahan iyo qurbajoog. Haddaba qaarkood ayaan dareenkooda wax ka weydiiyey. Ugu horeyna waa kan injineer Cismaan Sheekh Cabdi, wasiirkii hore ee macdanta iyo biyaha ee Somaliland.
Dadkeenu inta badan waxay ku nool yihiin ganacsi, waad ogtahay, ma taqaanaa nolosha ballaaran ee mataqaana ganacsiga ama baaxadda uu leeyahay. Marka waxa weeye tan waxa weeye horumarin weyn bay ku keenaysaa baahi badan oo loo baahnaa xagga maganaha legalka iyo xagga horumarinta iyo dhiirigelin bay ku keenaysaa. Waxaa kaloo jira tallaabada muhiimka ah ee kale ka soo baxday, waxa weeye mustaqbalka waxaa muuqanaya in wadankan investment opportunities badan, dadka investorskii dibadaha ku nooli, maalgashadayaasha ama ha noqdaan haddii ala ku roon yahay ee dadka Somaliland deriska ama dadka kale Soomaalida ama dadka kale ee mataqaana wadamada jaarkan ku noolahay inay fahmi karaan bii-adda loo sameeyey ee soo dhaweynaysa in ganacsigani uu noqdo mataqaanaa inuu noqdo in wadankan si fiican loo maalgashan karo. Wallahi waxaa aniga maalgashiga mataqaana qodobada ii soo sheegtay baaritaankii ay sameeyeen, mabaxsadii ay sameeyeen hay-addani ay soo baadheen mataqaanaa perceptioniska ama afkaarta ama negative noqdaan positive ay noqdaan ganacsiga laga qabo samaystigiisa, ku dhac hadday noqoto iyo dib ugu dhac hadday noqotaba.
Aadan Ismaaciil Xasan, waxaad maanta bal ka hadlaysayno gaar ahaan dee hay-addan USAID ay soo bandhigtay oo aad la shaqaysaan xog ururin ku saabsan dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga, haddaad soo koobtid nuxurku muxuu ahaa dad 12-tiraad?
Waxuu ahaa laba qaybood buu isugu dhex jiray. Qaybta hore ahayd bandhig aanu soo bandhigaynay, baadhitaan aanu sameynay laabirood ka hor oo wadanka oo dhan ahaa 6 region ee wadanka oo khuseeya ganacsiga iyo carqaladaha iyo fursadaha ganacsigu la kulmo. Anigu hay-adda waxaan u ahay investment promotion specialist ama maalgelinta ayaan qaybtaas maalgelinta ayaan maxaa ku raaday madax ka ahay. Waxa aan soo bandhignay marka baadhitaankii oo ahaa sidee loo maalgelinayaa maxaa ku raahdaa wadanka
maalgashiga. Waxaad soo bandhigteen fursado badan oo bannaan, bal kuwa ugu muhiimsan xilliganaasi leedahay baahi badan baa loo qabaa 12-da tir way badnaa inuu arkino. Maanta waad ka xiqtay beenta ka hadlaysay 12-da
haddaan kala saaro arrimaha muhiimka ah ee aad tiri maxaa ku raaday 12 sheegi karta waxa ugu muhiimsan korontada korontada Soomaaliland waa meelaha adduunka ugu qaalisan bay ku jirtaa korontada marka koronto jaban sidii loo heli lahaa waliba khaasatan waxa la yiraahdo renewable energy ama energy dabka ama koronto laga dhalin karo dabaysha iyo cadceedda iyo xilamida wax kale oo aanu ka hadalay xoolaha sida xoolaha loo naaxin lahaa xoolo tayo leh oo naaxa dibadda loogu dhoofin lahaa ama iyagoo nool la dhoofiyo ama iyagoo hilibaysan la dhoofiyo beeraha iyo dalaga maxaa ku wax soo saar kale ee iyagana wadanka ku wanaagsan ee biyaha
waxa igu bilowday magacaaga iyo wasaaradda ganacsiga ka socota dabcan de goobtaad ka hadlaysay bal magacaaga iyo qaybtaad ka socotay
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa maxamed salaawan cilmi waxaan ahay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo tirakoobka ee wasaaradda ganacsiga
waxaad bal si kooban igu sheegtaa wasaaradda ganacsi ahaan bal shuruucda iyo xeerarka aad meeshan kusoo bandhigteen fududayn karaa maalgashiga dibadda
bismillaahir rahmaan rahiim waa runta hooseed sheegtay farjar waxaan kusoo bandhignay macluumaad badan oo la xidhiidha ganacsiga anigu gaar ahaan haddii aanu nahay wasaaradda ganacsiga waxaanu kusoo bandhignay halkan kow shuruucda diyaarka ee hadda available ee wasaaraddu ay diyaarisay labo allaahumma salli calaa maxamed xogta maalgelinta oo qofka investorka ama qofka yacni ah foreignerka doonaya inuu wax maalgeliya meelaha uu ka duuli karo ee fursadaha maalgasho ee waddanka ka jira labadaasan kusoo bandhignay haddii aan detail gareeyo waxaa ka mid ah shuruucda aan soo bandhignay foreign investment logi oo diyaara local ha shuruucdii maalgashiga dibadda shuruucdii maalgashiga gudaha shuruucda ganacsiga waxaan idhaha corporate loga ama shuruucda shirkadaha ha kambaniyada sharciga kala xadinta ganacsiga sharciga hantida privatization law baa la idhahdaa oo hantida publica loogu wareejin karo dadka privateka
ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa